Ladies and gentlemen, this is Mwana K. It's the vocal music.
The man with a strong vocal.
It's the vocal music.
Run the track!
Ndeto chalisa kabumba ni Ewa lenga ine sangwe nobe Ndeto chalisa kabumba ni Ewa lenga ine sangwe nobe Ndate bafya shibobe Na ine ngansha bako Ndate bafya shibandimune
The man with a strong vocal. Mwana K, listen. Kamalumbo na matotelo kulilesa Kuchipuna chenu cha mshiro kanavesa Na totela mayo na tatia Mwelesa wachibiri na kwatia Ngasha ingira na fura taithi nshirabako Without you mama inenga nshabako Heko na fuma konsawa nshirabako Lesa rinje shivero nshirabako That's why kuma pepo inenshirabako Na kuma fya shiva ndia wenshirabako Let me buy a titi apa matumineko Pato eko fume pado eko fume zamba Shirabako
Ndeta chande tasha lisa kabumbani Ewa lenga ine sangwe nobe Ndeta chande tasha lisa kabumbani Ewa lenga ine sangwe nobe Ndate bafya shibobe Na ine nga nshabako Ndate bafya shibandimune Na ine nga nshabako Panto eva kupangile eva Kupangile eva kupangile Panto eva kupangile eva Kupangile eva kupangile Deta sha, deta sha, deta sha Sancho, Sancho Deta sha, deta sha, deta sha Sancho, Sancho Ndeta shande tasha lisa kabumbani Ewa lenga ine sangwe nobe Ndeta shande tasha lisa kabumbani Ewa lenga ine sangwe nobe Ndate bafya shibobe Na ine nga nshabako Ndate bafya shibandimune Na ine nga nshabako Panto ewa kupangile ba Kupangile ba kupangile Panto ewa kupangile ba Kupangile ba kupangile Ndeta sha, Sancho Sancho Ndeta sha, Sancho Sancho
Himimonekele, himiendele, fionso mochinshi chikuku Himilandire, fionso mochinshi Ala ntanga talafu mchingeleshi Nde mupela yonse kuna mchingeleshi Ala mwoneka kenge nolo mundeleshi Ala chishira londu pa mwone nteneshi Gai mwema bashaupo bushamu pembeleshi Mchite mwikoche chumwari wa maintenance For better for worse ni 2x2 My baby my honey ni God bless you too Chika pita, all eyes on the hasi Fatine karimo ni mufiumu Our love smells, sense like a perfume
Ndeta chande tasha lisa kabumbani Ewa lenga ine sangwe nobe Ndeta chande tasha lisa kabumbani Ewa lenga ine sangwe nobe Ndate bafya shibobe Na ine nga nshabako Ndate bafya shibandimune Na ine nga nshabako Panto ewa kupangile ba Kupangile ba kupangile
Ndeta sha, Sancho Sancho. my BM. Cute boy pamfurira, big up to all my fans. Chapo of Shatya.
Chingola Muchi Light.
The man with a strong vocal.
Yeah, baby, music.
ZambiMusicBlog.co. It's the vocal music. Sorry after death. Oh my gosh, Mwana K, you made them dance.